Skyrap. Yeah. I'm a Jones.
Yeah, man.
Yeah. Ajina. Ajina suwa furawa.
Recent.
Gaps on the beat.
Yeah.
Star C on the.
Let's go. Dari kufana body babe. Dekuti sweaty kwan di body babe. Bebus in the vet, sorry, we was even set some. Bebus in the vet, sorry, we was even set some. Glad you go find a party day. They could do that you go on the party day. Bebus in the vet, sorry, we was even set some. Bebus in the vet, sorry, we was even set some.
I'm a Jones. Kwa makolo na kupanga kale introduce ndipo nandiveta kuti ndikutenge koma zomwe ukupanga sindi kuveta kapena chiko ndichi mwini nandingoteta kuvana kukuvuta tili pachibwezi tango yambo mene apa tata mwezi chomwe umaziwa kundipasa mabilu ndikati ndilibe dola umalongolola mkazi wasalimbika wasayamika ndiyiweyo chomwe umaziwa basa zakwa kutame kugwila nchito aji komo mango pempa zaku kosi ndikamba ndatopa ndikubisa
gari kufana palibe ndakutisa chiko ndipalibe bebusi ndiveta iwe uziveteta bebusi ndiveta iwe uziveteta gari kufana palibe ndakutisa chiko ndipalibe bebusi ndiveta iwe uziveteta bebusi ndiveta iwe uziveteta.
Kodiji kufuna ndijani kuti iwe ndine tingofana tubili kufuna kala limosi kwa matima huku kana zaiwe ndinalengeza ndikati ndinabebetsa palipo senkani ya iweyo ndine ya kuidziwa holose zisulvana enasowa kuibidwa tangomenya katumanzi koma wazinda kale wandipasanso tumanzi baby kodi bwanji kukundibisila ntaji kapena ndingosiyana tele zisikangana uzivetsetsa uzideka osakukuluma osakopeka ndi amuna ozitukumula uzingokhala pa ize zakufa ndizochuluka ndipo sungazimalize flows
gari kufana palibe ndakuti sakikwa ndipalibe bebusi ndiveta iwe uzivetsetsa bebusi ndiveta iwe uzivetsetsa gari kufana palibe ndakuti sakikwa ndipalibe Bebusi ndiveta iwe uziveteta gari kufana palibe.